make up on the beat.
Nimewaka na we iko live, yeah. Sexy na we tuko live, yeah. Uje mageto on time, yeah. Uko na msela ni safe, yeah.
Kako soft, yeah. Uko vele vele ni tarost, yeah. Pili kuwa moja yoni rust, yeah. Wate ni kufute kama brand, yeah. Yeah, yeah. Nia sibarini, sibarini, nisiwe kitolo. Nia watu jiki, 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 mpaka mo.
Kwangu unga tela, 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 eh. Sita mega kisela, sela, 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 eh. Nita kufisha shela, 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 shela. Na ima nana jini. Dondosha, dondosha. Dondosha, dondosha.
Kadogo laka menshika we, wezi kwa mini mlume nimekamatika. Mbaya katoto kama ni soundi mchicha. Walopita likuwa safali kwa kwa nimefika. Moto mepata bakuwaka. Nifanyishe mikaze tanki choka chaka chaka, chaka. Wakisema umenloga wempia mito napotaka. Nipelekeshe mama la mama kuna talaka. Nipopotishe mipunga yote na aduka juu. Kila kitu changu chako banchuka tu. Kione shimako ipo chini na ivute juu. Hata saluni ukitaka tunaibuka tu. Tuto kike shepu ya nini ni damu. Fanya yote ila sikose kinyama cha hamu. Katikati ya chungu sindo waga kuna tamu. Kwenye chupa nimekwaje sasa yani wanadamu na jidondosha.